Codes.
Jamani, jamani, jamani. Kama ukuja kwenye ngoma mwanangu, siji kwenye msiba mama ako. Mendo nisha sema hivyo. Tustafta na ubaya. Ujaja.
My
code, you kill it. Watch, uya lepa. Mpaka timala ugimbi. Wash, 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 wash. Watch, uya lepa. Mpaka timala ugimbi mama. Zango mama wenge, hipa pusi ngenge, uno ndembe ndembe, lazima ucheze we. Zango mama wenge, hipa pusi ngenge, uno ndembe ndembe, lazima ucheze we. Zango mama wenge, hipa pusi ngenge, uno ndembe ndembe.
Na tisha, cheke na vokatika. I say miuno, ama kwele na tafta sifa. Oya pigeni picha, tuzipeleke Twitter. Mana kuna machizi maneno matupo wakawi kubisha. Nasikia kazaliwa Sinza, ila kakulia Buza. Iyo michezo ya kusasambua uko ni kwa liko jifunza. Cheke na volite temesha, tasema generator. Midume tumebaki midomo wazi, yani tunawewe
sema. Uya lepa, mpaka timala ugimbi. Wash, 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 wash. Watch uya lepa mpaka timala ugimbi mama. Zango mama wenge, hipa pusi ngenge, uno ndembe ndembe, lazima ucheze we. Zango mama wenge, hipa pusi ngenge, uno ndembe ndembe, lazima ucheze we. Zango mama wenge, hipa pusi ngenge, uno ndembe ndembe.
Wengine kasha watimua, peke yake ndo yuko uwanjani. Sacheke na vojibinua, yani kama vile na mashetani. Paka na juta kumjua, jia kisema tuzame chumbani. Jamani huyu ataniua, staki kuiweka roho rehani. Oneni masela wanavyolalama, amewapandisha midali. Amevaa dera, ndani mtupu alafu kajimwagia maji. Ama kweli anafanya lana, tena bila idali. Mpaka wenzio wameshindwa kucheza, wamekuwa watazamaji.
Uya lepa, mpaka timala ugimbi. Wash, wash, wash. Watch, watch, uya lepa, mpaka timala ugimbi mama. Zango mama wenge, hipa pusi ngenge, uno ndembe ndembe, lazima ucheze we. Zango mama wenge, hipa pusi ngenge, uno ndembe ndembe, lazima ucheze we.